double six.
Inan. Another one. Sipendi karau kijeli ikiwa kwa pa. Nando mana pesa zangu nazitoa ga. Sipendi sikia mtu analia njaa. Nando mana nikiwa nazo nafunga mtaa. Nikipata pesa na honga, nikipata gali na honga, nikipata nyumba na honga, sijui nimelogwa na honga. Nobody can stop me now. Another food, another girl. 20 layers on my bedding now. Man is tough, man is true. Man is role, man is power, man is government. Man is eyes, man is judgment. Nicky Pata Pesa, na honga. Nicky Pata Gali, na honga. Nicky Pata Lumba, na honga. Sijui ni melogwa, na honga. Na honga, ga, na honga. Na honga, ga, na honga. Na honga ga na honga
na weka shimata 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 na weka shimata 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 shimata.
Nyumba na honga, sijui nimelogwa na honga, na honga ga na honga.